Lord, you won't know her. We model.
Chochote lacho taka wana kuangalia, popote lapo kwenda wana pakazia, chochote lacho sema wana fatulia. Oh, 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 oh. Chochote lacho taka wana kuangalia, popote lapo kwenda wana pakazia, chochote lacho sema wana fatulia. Oh, 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 oh.
Nani ya sana ila vijicho vibaya viko kwenye wajama. Bado na push na push halali wanashanga.
Bado mina tafakari ila naona bala. Doko maguriri haga zevi kazano kugwa. Muki undo dofiti mano ziri vasatai. Abu zuche dekanyo mozeche ni mumaraso. Maza John ni changwa baraka hobi toruha.
Lady, when you come in a me every day it's a party. We go get irate. Tofaku bebanjo gela kwa dem lie. What I'm feeling inside.
Dem a go chat every time dem a see me. Dem a go tell every time when me do it. Right on, nigga. Yet you know you're the only one, girl. They on my heart. Hey, let them talk about me. Make them chat about me. Straight up to you, girl. I want you feel me out, no.
Que l'amour me fait partir. Un, deux, trois. Vite l'onné, on va y baguier.
Chochote lacho taka wana kuangalia. Popote lapo kwenda wana pakazia. Chochote lacho sema wana fatulia. Oh, 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 oh. Chochote lacho taka wana kuangalia. Popote lapo kwenda wana pakazia. Chochote lacho sema wana fatulia. Oh, 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 oh,
oh, oh, oh, oh. They all them want take my photo, photo, promo, promo. Them treat me like me want the lotto, lotto. Then seka, seka, kun seko, seko. We get more girls than I ever got to see now. We get more vibes than I ever got to be now. We get my verses and mama bina. This is a lot, this is a lot.
Strike a wood time to 5-6 gen 5. Nyingi na pepyo manyaka ndeka vya safari. Kwenye mbapote mwalari na wazaka va. Chuhundo jemfa, chotanka na talanta. Wempaka na mbisika tetu na labanchaza. Vyake vya mbora mbora biwome sata wakana. Kola ni kabalane wome na wefunga. Zeku golo na mafunya. A simple.
Your fantasy, ili tuba kangu gitonzi hominga. Sculpture ya Haile Selassie. Na tema nari siyo maji. Bazuki chomwa shika kisu unikate. Ila siyo rahisi mana mini shoka so mkate. Atara crossing akaragwengwa miti nje rumanyika. Komeza shachishe Pal of Africa. Technology taraishira kuri TV screen. Na mipaka mulizi njendo ndinga John Hanning speak. Coach me later on for this knowledge I speak. Diplomat, ain't nothing after that.